Gentlemen, Fresh Boy Music, we're in the building.
Give it up, J-Max.
SendingBlade.com.
Ah, it's by my love.
Turn it, raise it, find the mix.
Gamule fuego, kumyo fui la huesha, nina bamayo. Gamule fuego, mulinga, nyo huesha, nina bamayo.
Tinde toba mafunde Olo niwe tata teti tukukunge Temusalula, bat mwaluba Elo, nebona likana chiwate tatu sunge Olo baleti na fuma munshila Nebo njeti mwali fuma munshila Olo muna chitako na bushibu kombenda Ipushaba mifundile na bofo bali Umuseba nya pachipanda Umuseba nya kuba nandi Makami mwona shani, vanu kwa bandi Kashimikile nshaba nandi
Ngamule fwayo kumyo fwila weshanye nina bamayo Ngamule fwayo mulinganyo weshanye nina bamayo Ngamule fwayo kumyo fwila weshanye nina bamayo Ngamule fwayo mulinganyo weshanye nina bamayo
Sondi ichi bebebe no direction Panganda pashaba Love insansa Mkachi yako kila kuma boyfriends Kyashi mwambile ifyo keti mpwishe Awandanga nani winga losho munankwe Ukuchila pankuna lufyo mchinshin Shilingilo kuingila mumwenu mumaliashi Tata magaya ni mumino yobe Mayote tawele ngata ule fwaya Ufilingilo kukosha family yobe Mayo kutawele na kufwebana Fwebana
Ngamule fwaya Kumyo fwila weshanye nina bamayo Ngamule fwayo mulinganyo weshanye nina bamayo Ngamule fwayo kumyo fwila weshanye nina bamayo Ngamule fwayo mulinganyo weshanye nina bamayo Tata
Ngakula nechike mwiko chabani
Tata
Ngakakulila mwishi lanshi Sa wanjin sansa muno tamuli Sister na kwe tali pondo kolo ni kasuli Utila tuli wana bobe somo no fotuli Ni mungu fa kwa tila limo nine mento No pro no cars mono seko Balu kwa mozeba nile kukutandala No kalaka no tv ni bangala No fwa wino fitunga fili wino Mungande ina fiosa fila babwino Shufwa yo kukukila muma corridors Na fya lilo futika fila indoors